singa tekyali kisaakyo ze Yesu nandibaddewa singa tekwali kwagala kwo osanga nandifudde naye nkunoonyeza n'omutima gwange emmeeme nekwetaaga omubiri ne gukuyaayaanira nga ndina ennyota ndabe ku maanyi go funa ekitiibwa ky'otaata mazima n'enkaba ng'enseene funziza nga tewali abudaabuda kwabo naye gwe nombeererawo webaza tewandeka kufa kankuyimbira oluyimba kwebaze
osaanira
okusinzibwa
omwana
ekitiibwa najezebwa mu nsi eno sitaani nanyimirirako nazingamya emikwano obwongo ne banneerabira amaziga ne gampitamu ne nekyawa ne nkomayo okutuusa lwe wannondayo n'onnyimusa n'onsembeza mwoli Yesu abalabe n'onfufunkaza muliina enziramu amaanyi kati nsinza linnya lyo gwe mukama atuukiridde tewali alinga bw'oli ow'omukwana teganya zaali kwogererawo n'obulamu n'ompa mukama onjagala kankubuulire mmawanga bakutendereze omwana ekitiibwa obadde nange saba obeere nange
era
mukama beera kumpi
nyamba
musumba omulungi musumba omuteefu leka nkuwane egulu n'ensi bino bye tulabako byonna gw'ofuga otenderezebwe kabaka asinga bonna zeebwe nkwogerako mpulira nzikakkana o kuba obulungi bwo bwalubeerera n'omukwano gwo byannama ddala
osaanira
okusinzibwa
osaanira